ototobo nsu yankopɔ na wo bɔ soro ne asase na wo bɔ abɔdwe atakyerɛma da mu onyame a ɔmaa david kum goliat ɔkukudwomfoɔ na na nyame a wokasa a obi ntumi nka bi hwan kora na ɔne wo sɛ wo na woyɛ mmirikisiayi ntumi nnɔwo bɔlebɔle nyamee yɛna ase ni o brɛkɛ sɛ gyama aduei yɛna yɛyi ni o ɔbatampa a wahe ni da amansa nyinaa kɔ mu yɛtutum ni o ɔhe kɛse gye yɛaseda yie anwumyɛ wura gye yɛayɛyi yi wokuntum kuduku gye yɛanom tuo yi da
Onyame wo ye wo Awe ratia Na no nyame akotam Ako na bafo nyame Enso dumuje Onyame wo ye wo Eje Osa be me nyame akotam Ama yina bebo abodine Ni abom ranine Okukunyum for na nyame obo so ni asase obo abojo aketre mademu onyame free titi nyame nunu oji abata indi ni me nyame hana ne no se ejo nyame obi anunso ejo nyame onim bia ni mabedi obi anunse pape me yuayo osa be me nyame kodo me yuaye dey ejo nyame ma david kungore ati madawa si o Papa, me you are your da. Osa ben men ya mi okodo meda was yo da. Woman every day come go yet yo me you are yo debia.
Fama, and yet I see, do, and yet I see, do, yeah, dear, yeah, yeah, and yet. I'm ready.
now come on away, baby, I'm seeing you say that I'm a real one. So do you have to be with the best side of the world? So to I'm to me up with the back and say Oya mecha madio I'm a match of my dear. I match my dear. And maybe, baby. sekinya mio. Gabiata me po seminya mio. Obo sansa manya juma obaya kwa debi. Obo sansa manya kuna obwa obwa. Dada me po yenya mininya mio. Sasa si wa re na opua opua. Opua sasa se wa juma opua ya ku. Opua sasa tuwe je music ya kwe duma opua.